kupendana naye, sini kashibana naye, vingi nilifanya naye, tukapanga gatu zae. Mimi niliringa naye, kwa watu mkatamba naye, kipikili mtokea, akatoweka badai. Yuko wapi, yuko wapi, yuko wapi, kipenzi yuko wapi, yuko wapi, yuko wapi, yuko wapi, kipenzi yuko wapi, yuko wapi, yuko wapi, yuko wapi, kipenzi yuko wapi, yuko wapi, yuko wapi, yuko wapi, kipenzi yuko wapi. Aijua ye mlaji, kwenye kufanya mambo Mungu kampa kipaji. Sita kwa sita shuhuli, umagami maji maji. Masauti alitoa, miwala siku mjaji. Ona leo kapotea, sijui kawaza nini. Kama ananisikia, basi arudi kambini. Mwambie ninazidiwa, ninauma ya maini. Nimesha choka kulewa, sili nakonda mimi. Yuko wapi, oh, yuko wapi, oh, yuko wapi, kipenzi yuko wapi. Yuko wapi, yuko wapi, yuko wapi, kipenzi yuko wapi. Meneja made yuko wapi, yuko wapi, yuko wapi, kipenzi yuko wapi. Yuko wapi, yuko wapi, yuko wapi, kipenzi wangu. Yuko wapi, kipenzi yuko wapi. Yuko wapi, Raneshi, Halidi, Amiri, Twalibu. Yuko wapi, Iconi. Yuko wapi, Maji yuko wapi, yuko wapi. Lordy music on this one. Bye my man. Baby yuko wapi, Sugar boy yuko wapi, yuko wapi, yuko wapi.